c'est comme ma douce. C'est comme ma douce.
Sabine, Sabine.
Kuthi nami ngifikela ngifuna uyakhona. Akukholu.
Sabine, Sabine.
Ukuhamba nobindlele phambili ungayiboni. Kodwa sinethemba. We walk by faith, not sight, yeah.
Sabine, Sabine.
Bengicela uhambe nami kwezinsuku. Ndiva phema gcina seniduze. Babheni emazweni kweliphupho. Moya semoyeni liphupho. Shona malanga sizovuka ekuseni. Sifuna impilo size sifike ekufeni. Andinava don't hamba noba wecaleni. I got the drive, I'm rising through the journey. Kuzokhula sizovuna nobumnyama buzodlula nathi sithola ukuthula awumane utyala kuzokhula sizovuna nobumnyama buzodlula nathi sithola ukuthula.
Just a killing phone, it's a big dream.
Sad.